eleva as vômenas ales oyo atukuma ewatali kutugerekera biru yonna oyo atukuma ewatali kubongota tunayogera tutya singa mazima tali kulwaffe nebye tulimu neje tuli eyo tetwandi yinziza oba tetwandi mazeeko kale n'olwekyo mukama agulumizibwe nnyo omunnazaaleesi oyo atwagala ennyo bw'atyo oyo omulungi oyo omwesigwa oyo owekisa mukama tukwebaza olw'enkya y'olunaku olwaleero abamu ku ffe gye tuli obudde bwa kawungeera abalala tuli mu mbeera ya malyaga ebyemisana tukwebaza yonna gy'otukuumidde obulamu bw'otuwadde mukama ekisa ky'otuwadde okukola bye tukola obukuumi bw'otutaddeko weebale Yesu weebale mukama tukwate ekitiibwa kyonna mukama nga tukikuddiza amatendo gonna ssebo tugakuddiza emikono gyaffe waggulu nga tusinza ggwe amanyi ebyaffe omulinzi waffe mukuumi waffe kitiibwa kyaffe mukama maanyi gaffe tukwebaziza olwawo otugye wano wetuli naawe wotutwala mukama gye tuvudde ng'omuyimbi bw'abadde agamba si kumpi tewaliiwo yenna yali amanyi okugyako gwe Katonda amagenda gaffe gwe mukama ogastraiteninga ogabrightninga weebale Yesu olw'olugendo olungi lw'otereeza ku lwaffe weebale mukama olw'okulwana kw'otulwanira tukwebaziza mukama olwa bizinensi zaffe olw'emirimu gyaffe olw'abaana baffe famire zaffe abaami baffe abakyala baffe weebale mukama kubanga n'ebitannaba kutereera mu bo bitereeza olwaleero tukkiriza mukama ebitannaba kuba birungi mu mbeera ey'ebyensimbi mu mbeera ey'emirimu mu mbeera ey'obutakwatagana mu mbeera ey'empisa ezitali nnungi ebikolwa ebikyamu mu bwenzi mu kutamiirukuka mukama byonna byonna obitereeza gw'olina amaanyi mukama okutereeza ffe tusabye gw'otereeze mukama tusabye gw'otuukirize tusabye odiiringe nabyo mukama twongerera ddala obikukwasa byonna ebyaffe bonna abaffe eby'entambula byaffe eby'ebidduka byaffe eby'amaka gaffe eby'abaana baffe eby'omwami wange eby'omukyala wange byogere 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 byonna mukama mbikukwasa bimukwase mukama nyimiridde wamu n'omukyala oyo nyimiridde wamu n'omwami oyo nyimiridde wamu n'omwana oyo ng'abikukwasa eby'okusoma kwe mukama ebya tuition abikukwasa mukama tubikukwasa abaweerera abaana mukama bonna baba bakukwasa olunaku olwaleero obakolemu omulimu bamu ku bo banoonya bulokozi abamu ku bo banoonya baami baabwe kulokoka mukama babakukwasa enkya y'olunaku olwaleero akawungeezi k'olunaku olwaleero tubakuwadde mukama diiringa nabo mukama yogera nabo basi sinkane akawungezu kona kuluwa liru basi sinkane nchewona kuluwa liru chusa mkama ulambu abwe chusa mkama mindsiz abwe chusa tate bilo uzuvi abwe baba gule mkama katuna angu kukirizo na kuluwa liru chusa mkama chusa biyona mkama chusa ebitu kuatako eva dite vitambula bulunji business za feziba dizafu kalugo jamie eziba dite zikola bulunji eziba dite zichaleta magoba agali gafuka magumba makalu mukama olwaleero tugasimba mubuwanguzi era tugalangirirako ennyama olwaleero mulinnya lya Yesu Kristo mana akatonda omulamu tuzikiriza buli kyonna kyonna mukama ekitali kikyo ekitali kya bwakatonda tukizikiriza olwaleero mulinnya lya Yesu okufuluma amaka agafi mwoyo gwajja ne gutuula mu bulamu bwaffe mu famire yaffe mu bufumbo bwaffe bonna tubuzikiriza omwoyo gw'obwenzi bonna tuguzikiriza obutagenda maaso bonna tubuzikiriza obutakulaakulana bonna tubuzikiriza amalala bonna tugazikiriza okwemanya mu bufumbo bonna tukuzikiriza obutakwatagana wana tukuzikiriza muli nyira Yesu Kristo mana atono na mtubi zikiriza zikiriziwa olwaleero muli nyira Yesu sitani nemizimu jyo nebejensibo devu tukuocha no muliro okwamuka emirimo jaffe okwamuka business zaffe okwamuka abaana baffe obadde wabasirwaza bateeka mu kunywa omwenge bateeka mu kwegadanga bateeka mu bubbi ngobuyaye bwaba kwata mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tukuocha nebyo byonna nebyo waleta byonna nebyo tetenganya byonna nebyo fumba byonna nebyo gerakitanya byonna kye Katonda afate nkweza abagere ngitanya onako olwaleero tukuocha mukama sanya awera zikiriza buli lukwero nolo mulabe sitani lwaba date setese okujja okutumalamu amaanyi okujja okutukuba okujja okutunafuya olwaleero mukama gula wenzigi taata olwaleero gula wenzigi mbye mirime jaffe nyimiride n'abakyala abo nyimiride n'abaami abo abalina applications ze bategeka olwaleero mukama bazitegekedde banga bagezezaako ebbanga eriwera ba applyings mbintu ebyenjawulo abalala babadde baagala kubeera promoted bala babadde baagala kukyusa mu mirimu olwaleero mulinnya lya Yesu nyimirira nabo mu ssaala mukama okole ekitakolekanga uko mu bulamu bwabwe okole mukama taata ekitakkirizika gye bali kye babadde tebasuubira kye babadde tebalowooza onako olwaleero mukama kikole nyimiridde nabo mu ssaala mukama nga nsaba obayimuse bayimuse mukama okubajja ku level zonna ze baliko onako olwaleero okubatwa obateeka ku levels ez'obuwanguzi levels empya mukama Bible eyogera kutujja mu nti tujjibwa maanyi nga tutwalibwa maanyi omusajja oyo n'omukyala oyo waali awabadde aluddewo he has never been promoted elevated but tonight we pray oh father that let there be a promotion at his workplace kumulimo jakolera and not for any other person but him or her mukama tusabye leka wabewo okusitulibwa leka wabewo okukyusibwa mbifo leka omukulu oyo omwami oyo omukyalo oyo ateekebwe mu kifo ekimusaana ngamba asadabwe olwaleero ng'omwana wo ng'omulondewo ng'eyakukkiriza nanze mukama akabonero akenjawulo akasimbibwa mu bulamu bwe olwaleero ekitiibwa sibo Katonda omulungi ky'omutwalamu olwaleero tekimanyi bitiibwa bikadde taata omulungi levo gy'omutwalako abamu bakunoonya ku lwa buweereza mukama mu kitiibwa mwomuteeka mu mafuta g'omutwalamu onnaku olwaleero tegamanyi mafuta g'abadde ajja atambuliramu olwaleero mukama kiwulira ng'omusitu lw'onnaku olwaleero omukyalo oyo omuyimu satata omulungi nga w'omutwala naye alirowooza nti aloota olwaleero mukama okikola ate nga bigenda kubeera lulyo genda kubeera reality olwaleero naye kyabadde asaba mukama onaakola n'okusingawo n'okususaawo mukama ajogeddwa emirundi mingi ebbanga eriwera ajogeddwa omulabe sitaani asekereddwa nnyo ne bakozi banne ne bamusekerera ne be yasoma nabo naku olwaleero nga bamusekerera bagamba laba byokola for us we are better this side gw'oli eyo kikyotusinga mukama olwaleero bayibuli nga bwegamba nti si buli afubutuka nti awangula olwaleero okufubutuka kwabwe mukama olwaleero kunaaswazibwa mu linnya lya Yesu nga babadde bafubutuse naye ono abadde agenze empola naawe olwaleero kitange katonda omulungi omwesu gw'omusitula omusitula emirundi kkumi okusinga abalabe be mu linnya lya Yesu ekyo nkisimbye era nkirangiridde mu bulamu bwe olwaleero mukyala gwe mwami gwe mwana gwe mubwempola bw'obadde ogenda mu lugendo n'olw'okukkiriza nga wakkiriza katonda obadde omunoonya ng'omukkiriza ku lw'ebinene laba onaku olwaleero katonda akikola bizinensi yo ebadde etambula akasoobo olwaleero ekubisibwa kubisibwamu mu linnya era Yesu Kristo mwana katonda omulamu laba bizinensi yo olwaleero ekubisibwamu laba ebyemirimu gyo bitereera mu linnya era Yesu Kristo mwana katonda omulamu laba katonda akuyimusa akusuulira ddala awo wennyini w'obadde oteekeddwa okubeera eno wuliriza katonda akuyisizzaayo buyisa obubadde bujulize eyo testimony olwaleero gy'olina obwo bujulize olunaku olwaleero bw'ogenda okukozesa ogulumiza katonda kubanga akutwala mu kifo kyo awo w'oli olunaku olwaleero obadde oyiseewo buyisi katonda akutwala mu bibyo mu linnya erya Yesu Kristo mwana katonda omulamu wuliriza Winifred katonda akutwala mu bibyo mu linnya erya Yesu Kristo mwana katonda omulamu Olivia Nsubuga olwaleero kkirizaamu nange nti katonda akukwasa ebibyo akutwala mu kikyo mu linnya erya Yesu Kristo mwana katonda omulamu awo wonna w'obadde oyita oyiseewo obuyisi Proskovia awo oyiseewo obuyisi ebyo olunaku olwaleero gwampuliriza ne benjogerako nga kwe muli obanga temuliiko olwaleero katonda abayisizzaawo obuyisa yesaala yankwe kukkiriza kwange kubanga kyempulira Brenda katonda akuyisaawo obuyisa Steven katonda akuyisaawo obuyisa Australiawo katonda wakutadde wakusimbye katonda akuyisizzaawo obuyisa akutwala mu bibyo mu linnya erya Yesu Kristo mwana katonda omulamu sikusaaga kuno njagala okkirize wamu nange wakati mu ssaala eno ey'okukkiriza n'amafuta g'empulira katonda byonna bye mubaddemu olunaku olwaleero abadde abayisaawo obuyisa katonda yeeweza okkuteeka mu kifo kyo kyennyini mwakusimba laba katonda akusimba mu kifo kyo kyennyini ewatali kujogebwa ewatali kuvumibwa bayibuli egamba nti tunaabeeranga mutwe so si mukira so si mikira tugenda kubeeranga mitwe waggulu tugenda kubeera wala n'okujogebwa okujogebwa onaku olwaleero kw'oyiseemu yonna gy'oyise bujulize onaku olwaleero bujulize okujoga kukusembe kukuvaako kugenda wala mu linnya erya Yesu Kristo mwana katonda omulamu beti e South Africa awo katonda awo akuyisiza buyisa akwongerera ddala okusimbira ddala olwaleero katonda akusimba Naboth Enoch katonda ayongera okusimba oyo katonda azaakusitula Naboth azaakusitula mu kuyita mu kusaba n'akupromotinga ayina waakutadde kati n'ebyo ebitannaba kubaawo katonda ebyo abireseewo kubanga ayagala kuyisaawo n'obujulizi obufune obugenda okuba omulabe enkya mu linnya erya Yesu Kristo mwana katonda omulamu Florence bigi wange Texas awo katonda akuyisaawo buyisaawo olwaleero katonda akuyisaawo buyisa olwaleero kyobadde okkiriza katonda wuliriza agenda kukikola n'okusingawo si kugumya bugumya naye mu linnya erya Yesu agenda kukikola wuliriza nkugamba katonda olwaleero kyobadde okkiriza weebale kukkiriza naye bw'anaaba akola kyokkiriza agenda kukola n'okusingawo mu linnya erya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tagenda kuwaako buwi mwami singo omala gampaayo omwami kale newaba wadde olwaleero omwami gw'agenda okuwa
omwami gwaleta omukyala gwaleta mu bulamu bwo olwaleero nawe ojja kutuula weewuunye nawe ogenda kutuula weewuunye nga naye Katonda abamu mujja muyita muzibu Katonda abamu mugenda muyita muzibu onaku olwaleero eno sala gye tulimu Katonda olwaleero bw'anaakola nga bw'agenda okukola agenda kwewuunyisa mu linnya era Yesu njagala okkiriza wamu nange nti amen buli wenjogera ng'ogamba nti amiina ng'ogamba ekyo nkikkiriza era nkisiima nange nkinyweza ku bulamu bwange mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Katonda ng'akola olwaleero Edison Ssekayombya awo mu California Katonda agenda kwewuunyisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era nsaba Katonda leka abakolere mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu leka Katonda abasisinkane mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu Sandi e Dubai awo leka Katonda akolere mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu leka Katonda akwate ku bibyo leka Katonda abitereze penny mu US leka Katonda atereze buli kyonna ekibadde tekinnaba kutereezebwa ekyo nkirangiridde mu bulamu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nomukasa leka Katonda atereze perina ka Katonda asende uliza Bible egamba nti asenda byonna patsi zonna ezitabadde nsende mbulambu buli kyonna ekitabadde kisende obadde uwulira kusenda kw'abana Uganda abasende ettaka nga bagenda okuzimba kati Katonda bwe tugenda kusenda atereza abasenda bwe tulabako ne zitulakiteno basenda ne balevolinga ne balevolinga ekifo ne batereza kati Katonda bwanaba atandika okusenda mbulamu openi Katonda namukasa atandika okusenda mbulamu mu linnya erya Yesu akawungezi konnaku olwaleero n'atereza buli kyonna ekibadde tekinnaba kutereezebwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kwagala Edith leka Katonda atereze asetereze leka alevolinge leka leka Katonda atereze byonna ebadde tebinaba kutereezebwa mulamu bwo mulinyereze sibimanyi abala kumu muyinza okuba mbadde munoonya kubeerawo kwa Katonda mulamu bwammwe ng'owulira oyagala kubeera ne Katonda owulira buli kisawa oyagala kubeera naye kumusembera ng'owulira ebikusiba okumuggyako owulira obikyawa naye ng'obadde n'amaanyi agakuyinzanga naawe owulira muli nga kyoyagala okukola amazima wuliriza nti bano baali batume bayigirizwa nga bagamba nti amazima omubiri tebaali bayigirizwa nti omubiri nguwulira omubiri guba gwagala omwoyo guba gwagala naye omubiri nga tegukola ki omubiri nga munafu kyenjagala okukola oyo yali Paulo agamba kyenjagala okukola si kyenkola olwaleero wuliriza Katonda togenda kukola gwe bibyo togenda kweyinza gwe kutambulira mwe olwaleero ebadde bikusikanga bikutwala nga bikumalamu amaanyi nga bikunafuya nga bikufrustrating olwaleero nga amazima tubiinako obuyinza obwavu amazima ng'owulira bukusika bukutwala nga naawe tobwagala olwaleero birina abiyinza ye Mukama waffe Yesu Kristo era byonna bwabikwata bwabitwala okuva mu bulamu bwo laba obyekunkumulako byekunkumuleko byekunkumuleko buli kyonna kyekunkumuleko ky'olowooza tekibadde kikulemesa okugenda maaso ekikunafuya ekikulemesa okusaba ekikulemesa okusiiba ekikulemesa okusoma Bible yo ekitwala okubeerawo kwa Katonda okuva mu bulamu olwero kyekutuleko mu linnya erya Yesu kiwe Katonda kimuwe kimutere kubanga waali olwaleero abiyinza yeyeka abiyinza Mukama waffe Yesu Kristo emyaka egisoba mu 12 yabiwangula yava emagombe ebisumuluzo by'okufa byonna twabifuna ffe tubirina olwaleero wesumulule mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo kuva mu njegerezo Yesu waali onaku olwaleero okulwaniwamu naawe laba agamba nti omulaba abadde ye abeeweredde mmwe bapetero olwaleero gwe abadde akweweredde nga yeetegese okuwewanga eŋŋano naye laba olwaleero waali wakati atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe eri waggulu akuwolereza nti laba nkusabidde ekyo tekigenda kubaawo omulabe tagenda kuyinza abadde akuyinza mu bizinensi eyo gye watandika ng'eyo neetambula aganaaga watandika ku nyumba wagizimba bintu tebitambula olaba ina weetuuse maze emyaka ebiri tonnaba gimaliriza oyina bizinensi gye wa investingamu balinga abakubba oino mwami you know akwogereza na yebintu atambula bwata linga tali serious olwalere bibyo nabitekeddwa akekomo mulinyi lya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu tubyokya n'omuliro gw'oba Katonda. Michael ziwa tukusabide leka Katonda wafala mule byonna ebibadde bikulamuza eyesala buli yena abadde akulamuza buli yena abadde akuwalana buli yena abadde akuteeka buli yena abadde akulwanyisa leka nno Katonda amulamule leka Katonda amulamule ebibadde bikulemesa department sezo na Katonda olwaleero leka abiramule leka abiramule mulinyi era Yesu Kristo mwana akatonda omulamu lwekyo lwekyo wange South Koreyawo leka Katonda abiramule buli kyonna ekibadde kikulamuza ebintu biramuza bintu biramuza bakulamuze baleka bakulamuze baleka bikulamuze bakule bakujereka buje bakubako jaribu olwaleero buli yenna abadde atambulira mu mbeera efaananako bwetu kebeere ya mirimu nga bakubako jaribu ku mirimu kikyengezaako okutegeeza bwe bakuyita olwaleero boogira nnaku bbiri ssatu nnya ng'omulimu guweddewo ekyo tukiteesekekemu olwaleero kubanga kyokyo mukama waffe Kristo Yesu akyokya mulinnyi era mukama waffe Yesu Kristo mwana akatonda omulamu kyokyebwa kyokyebwa buli kyonna ekibadde kikulamuza buli kyonna ekibadde kikulamuza sale China buli kyonna ekibadde kikulamuza bwavu nga bwe bukulamuza olwaleero Katonda waffe laba abufumu tula okuva mulamu mulinnyi era Yesu laba alwanagana nabwo buli kyonna ekibadde kikulamuza olwaleero Pastor Derrick China kiteekeddwako ekkomo onyumba yo projects zo ezigenda maaso zimalirizibwa mulinnyi era Yesu Kristo mwana akatonda omulamu tulaba wamma Pastor Derrick Katonda akutambuziza olugendo olwo projects ye nene yegenze maaso ebisimbiddwa ebyo ebinene ebiriwo tolabanga oyo Katonda onaku olwaleero ate abiteeka mu speedi olwaleero nkiwulira Katonda abiteeka mu speedi abiteeka mu speedi biva ku level gyebadde bitambula mutwebaza Katonda twebaza Katonda olwa project yeyo project yeyo gyetumanyi obulungi gyomanyi wamma project yeyo tujyebaliza Katonda tumwebaza tumwebaza agitambuzize n'agituusaawo mukama yebazibwe naye ate ku speedi kwozza otambulira kati Katonda akubisaamu ddabu akubisaamu ddabu kubanga obugabirizi n'obusobozi abuleese mu bulamu bw'omulinnyi era Yesu Kristo mwana akatonda omulamu mwabadde banoonya ba customer olwaleero Katonda akubisaamu ddabu olina saluuni Katonda akubisa ddabu mulinnyi era Yesu ekyo ate njagala okikkiriza olwaleero olina driving school Brenda egermany awo ye Katonda akoze ku ebyo ebinene olwaleero ate takoma ku ekyo kyakoze ebyo bikadde tatunuulira byakoze byamabega kati kyatunuulira kyekyo mu maaso Katonda akubisaamu ddabu ba student abaleeta abantu abaleeta laba Katonda akubisaamu ddabu mulinnyi era Yesu Olivia department ogiyingira mulinnyi era Yesu Kristo mwana akatonda omulamu Katonda akiganya era asobozesa maanyi ag'omwoyo omutukuvu Katonda akola eri mikwano gyaffe mwenna abatuuliriza onnaku olwaleero abadde bamunoonya abamukabira emisana n'ekiro nange nyimiridde namwe musaala olwaleero ti Katonda akola eby'ensonga Katonda asetereza emitawaana ebizibu Katonda atereza byonna ebifo ebibadde sibitereevu mu bulamu bwo Katonda atereza omwami wo Katonda atereza mukyala wo Katonda atereza famire ye wamwe Katonda atereza abaana bo Katonda abagabirira Katonda akuwa omulimu gw'weetaaga Katonda akusobozesa okumalako emisomo Katonda akuwa tuition Katonda akuyamba onaku olwaleero mulinnyi era Yesu Kristo mwana akatonda omulamu webale mukama webale Yesu kubanga okikole mulambu w'omukyalo we n'omwami oyo ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza gw'omulungi waffe kitiibwa kyaffe maanyi gaffe omugabirizi webale Yesu webale mukama ogulumizibwe emirembe gyonna mulinyira Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu gy'oli eyona n'ogamba nti amiina amiina mbeebaza mikwano gyaffe abatuwuliriza okumpi n'ewala abali e China abali e Hong Kong abali Australia abali mu United Kingdom gundi ezenjawulo abali mu US states ezenjawulo mwenna mwebali kutuuliriza mukama afagulumizibwe nnyo olw'ekisa kyataddewo ffenna okuwangula mulinnyi lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu nze Stephen Kapere ku lwa Youth for Charity Missions International olwaleero njagala kugamba nti it is never too late to be restored nkiddamu bwebaka bwange olwaleero nti teki obudde tebunnaba kugenda gw'okuzzibwa oba okuteekebwa mu kifo kyo Abude tebana bakugenda olwaleero. Akaseera tekana bakuyitako. Nkimanyi oyinza okubobadde weekubagiza okumala ebbanga. Emyezi gino gyonna obadde otambulira mu kwekubagaza nga ky'obadde olowooza, ky'obadde oyagala, ky'obadde onoonya, olabanga ekitwaliddwa oba ekikuvuddeko. Olabanga otali kifuna ng'oli mu kwekubagiza ogamba naye ndaba obudde buweddeyo obudde bugenze. Kino kirabika ndabika ndowooza abamu kumu oyinza okubanga bakugoba ku mulimu. Oba oyinza okubanga bakugamba tulikuyita. Tekinaba kuyita obudde tebunaba kuyita muganda wange. Obudde tebunaba kuyita. Obudde eri Katonda tebunaba kuyita. Katonda waffe obudde bonna esaawa yonna akadde konna. He is able to restore you. Katonda waffe obudde bonna wali akulaba. Is watching. Era nakadde akatuufu mwalina okuddiza mu kifo kyo kyennyini. Abamu kummwe mulina ebintu ebyabavaako ng'ekintu amazima kyakuva mu ngalo ate naawe n'omaliriza nga okitadde. Naye Katonda, it is not too late for God to bring it back. Relationship eyinza okuba nga amazima okyali interested muyo ate nga ne Katonda ajikwagaliza. Ebyo ebyaliwo be byatuukawo njagala kusuubiza nti tekinnaba ennaku zino banafe waliwo yagamba tekinnaba kugwa. Aina oluyimba yagamba tekinnagwa ye, naye eyo language ya Katonda. It is never done. Tekinnaba kugwa. Tekinnaba kugwa. Oyo olwaleero akutute mu kkooti oba gw'owooza naye n'afaanana nga akuwangudde ne bafaanana nga abaluulinze in his favor n'olabika ng'ebiye bitwaliddwa tekinnaba nno kuggwa mu maaso g'abantu mu kkooti kiyinzika okubanga ekiwedde naye wa Katonda tekinnaba. Ekyo kiggwa eri baana b'abantu eri ffe abamukkiriza. Tulina ate omulamuzi asinga abalamuzi. Tulina asala omusango okusinga abalala. Tekinnaba kuggwa. Ate obudde tebunnaba kuyita. Tebunnaba kugenda gwe okugaggawala olwaleero muganda wange. Olwaleero ng'okkiriza Katonda, ng'okyukidde Katonda, ng'okoze ebikolwa eby'obwa Katonda, tekinnaba kuggwa, tekinnaba kuggwa. Ate obudde tebunnaba kuyita. Nze ndifuna essanyu ngenda kufanga amazima. Essanyu sirifunye. Essanyu bw'okyukidde Katonda olunaku olwaleero, essanyu lyalikomyawo mu linnya erya Yesu. Gamba amiina. Essanyu lyalikomyawo mu linnya erya Yesu. Olwaleero bw'otegeredde ddala Katonda, olwaleero bw'weewaddeyo eri Katonda, olwaleero bw'omukkiririza ddala, akugamba nti obudde tebunnaba kuyita. Sinaba kufuna kusanyu ly'abaana. Ngenda kufanga amazima sifunye zadde. Olina emyaka emeka? Nkaaga. Tekinnaba kugwa. Tekinnaba. Obudde tebunnaba kuyita. Obudde busobola okuyita ko. Time can pass mu maaso g'abantu before men. Era bo bamanyi n'okwogera ne bagamba oyo kweje emyaka obudde bumuyiseeko, oyo takyazaala, oyo ani ejjo muwasa. Tekinnaba kugwa. Tekinnaba. Obudde tebunnaba kuyita. Okweraliikira kwonna kw'olwaleero kuyinzika okuba kuli nti kati nze mukazi wattu, mukyala mwami wattu, nkuliridde mu myaka, ani ananfumbirwa? Ani nze anampasa omukyala oli eyo yogera? Obudde gw'obuukiriza Katonda olunaku olwaleero n'omutima gwo nti asobola okukola, akugamba nti obudde tebunnaba kuyita. Katonda ewa Katonda obudde tebumuyitako. Ffe abaana b'abantu otulaba obudde buyita ku ffe, naye ffe abamanyi Katonda olwalero njagala mukitegeere nti ewa Katonda obudde tebumuyitako. Hii naye Katonda aluddeyo nnyo, Katonda aluddeyo nnyo, tannaba kulwayo, tannaba Katonda kulwayo. Oba oyinzika okubanga gw'obadde oluddewo, bwe kuba kumukkiriza kumukkiririza ddala nga gw'obadde oluyisiza ekyamagero kyo. It is never too late for God, and it is not too late for you to be restored. Omubiri gw'okuddizibwa gw'okuwona naye oyagenze, ha oyagenze. Ebyoyo bibi nnyo 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 oyo ogwo musango yakoze gwa naggomola ekomera tajja ajja kuvundirayo tegunaba kutuuka kusalibwa eri Katonda. Guyinzika okubanga abantu maaso g'abantu gusaliddwa, naye Katonda ayinza okukozinga pardon nga tevudde wa mulamuzi, ngevudde wa mukulembeze wogwanga onaku olwaleero. Oyo agenda kuvundirayo, oyo aweddeyo, oyo olowooza wakudda? Tumuwe ennaku ssatu, tekinnaba obudde tebunnaba kuyitako. Abo aboogera si ba Katonda, abo aboogera si be ba Katonda. Ogwo kundiri kwali abadde ajja, bulwadde bubadde bujja bumukuba, kululi bwamukuba, Katonda ayitireyo nadda engulu, n'ogwokubiri ne bumukuba nga wayiseewo emyaka nga ena nadda engulu. Naye guno ogwokusatu omanyi bagamba obulwadde obwo, obulwadde obwo, obulwadde obwo kasita mukubawo ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu guno ayinza obutadda. Takimanyi nti tebakimanyi nti guno ogwokusatu Katonda ali mukunaazaawo siriimu, yenna kumutwalira ddala, toliddamu mukukubwa paka nga obiseera bye ebyokugenda. Katonda nga ugenze munfe ennungi ate. Aba abakwogerera abakwogedde onnaku olwaleero si be ba Katonda. They are not God. Bo in fact omulimu gwabwe kwogera. That is their work, their job. And you wonder who pays them. Abantu abamu wano ku nsi emirimu gyabwe gya kwogera, bubudda mu kulwana nabo n'okuwuliza ebyogera tebalikoma kwogera. Boogera okuva ku Mande paka ku Sande, January paka December. Byamulema tebinnaba kulema. Olwaleero totwala byamulema w'abantu, obudde tebunnaba kuyita. Aba aboogera abo si be bakwata ebiseera, si be bavunaanyizibwa ku budde. Katonda entuuko zo si be bazivunaanyizibwako, kuba n'okuzimanya tebazimanyi, n'ezaabwe zennyini tebazimanyi. Abantu beefuula bize ne boogerera abantu ng'abamanyi nnyo, nga omuntu akwogerera ng'akumanyi nnyo naye nga naye teyeemanyi, ne gy'agenda tamanyiiyo, n'ebimuddako enkya tabimanyi, n'akujerega n'ayogera ebigambo abala ne baba abala abasonga mumanaabo, oyo yafadda, oyo mufu, oyo kamuwuuta, oyo naye nga n'ayogera tagenda nko naye kucekinga kulaba oba ali ki oba ali atya, nga ate ayinza n'okuba gwe kawuuta. Musajja wattu obadde oli mukusiba n'okusaba, oli mukwegayirira, olwo omubiri gwetemye, tomulaba, omubiri gwesaze. Abantu boogera boogejje nnyo nti ali ku ddagala, tomulaba bwagejje kwesa. Ate bw'osiriminga muko oyinza n'okuba oyina amajaani gonywa, obeere kapootebo, omwami akwagala kubeera kapootebo, obulwadde bumutwala, obulwadde bumutwala. Boka bakole ogwabo ogw'okwogera. Abantu bantu kaboogere, tekikyasoboka. Oyo takyazza engulu, oyo tajja kuwona, oyo takyakaggawala. Be bamanyi entuuko zo, be bamanyi emyaka gy'ogenda okufiiramu, be bakutonda, be bakatonda. Lwaki okkiriza okuwuliriza ebigambo bye boogera? Emyaka ataano ennyumba bw'aba teyagizimbira ku asatu, ataano kati nyumba omwana tamuzaalidde ku myaka asatu, wuuyo ayina ana mu etaano kaakati oyo omwana gw'azadde myaka wuliriza ataano agenda. Abantu bannayuganda tufiira ku myaka ataano mu etaano kati bambira baagenda okufa akaana nka myaka kumi akidife tuzadde. Abaana baba n'owanga amaliriza university Ninatano katine wena afira akili ngandabi yeko mwana gwanza alide. Eh. Bebama nyoma katonda. Ya kuleka umwana wa mfunja kumiaka ana. Ngacha kuleseo paka chinana. Gwenayi bubatani kukugidolo kuwa wela likilide. Ero tide nyo. Nebirwa devi kuliko uruse vya devi jabi kuba kuba. Nola vida dalanga amazima future tiri. Nola vida dalanga amasawa bawaye miaka. Manibu nubuluwade buno. Bunubuluwade. Hmm? Bunubuluwade. Echinene nye miaka kala abidi. Wabufunade. Nje ae kati yao kale wewe ye miaka emilala abidi. Mwifo chokola. Mwifo chokusaba. Mwifo chokuno nyakatona. Mwifo chokuyamba bala. Mwifo chokula vida banabo. Mwifo chokufayo. Mwifo chokuinvestinga. Nusati kukubaleja ejo ejebidi mbuzai kumina munana katuonda saibunda ba muzi bako obunde muzi vedi wana baba antu katuonda ye taina bunde muzi vedi jali ye muvera pula ba mande to sande Bible ya mogila konti ya katuonda atabongo ota hii chile geza is always watching ya obuwa katuonda te muzi vedi yako chazibidi za maso tebunda ba kuzibe wa katuonda mugana wangi. Obuzibu bwetulina buli mu bantu. Abantu batulemesa okulokoka, bantu batulemesa okukiriza Katonda. Bigambo nno. Abantu batulemesa okwenenya, bantu batuwaga malala gagolokoka mufi. Ono omwana yazawa obudde bwaite bonna bamuyita kokudde eri kitaawe. Iwa tsogera kuyo. Mwenemu amusoma kono zino zali ingereza mukama wa Yesu Kristo. Ziyagezanga ko kwogera to bring his message, you know, to a message yebe irenge etege kebuka to an understanding abantu basobola okumutegeera obulungi. Yakozesa nga nnyo obugero mulimu akagera ak'omwana ezaago baita prodigal son oba lost son naye abalaba the prodigal son omwana yazaawa oba omwana yabula any of the two obudde bwali tebuddaba kumuzi bako kitaawe okumukiriza. It was never too late for him to be restored in his father's home. The toko toko people, the problem we have is the toko toko people, because they will make us even move very far away from help, from the help of God. The toko toko I'm talking about might be Satan that is speaking in your life right now. Nakamate, you've sinned too much. You've sinned too much. And are you sure really God can forgive you? Haven't you ever read about what the Bible says, that our God is your God is a jealous God? Although Satan is talking to you. The toko 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 toko, if Satan doesn't give you a direct voice from him, you will use the people that are surrounding you. You use even the pastors to make a judge of your behaviors. Never done you say musango. Even those in the house of faith. Erudeno mnyumba ya feyo kukiriza. Banja kutani koku say musango. The tokotoko people. Ono mwanone yazawa. Nzendo za munti. Nechamu lemese we chalichimuluichi zayo. Okunda mnyumba ya chitawe. Yebana anda babatia. Mama nzira yontia olu abantu abanda banga mvayo makage wafe olu baganda bangi olu abayi waka bwaba waliyo step mama olu bananga analo uza atayano gira atava kozi chitange baku zesa olu wali ilonga chechukule meseza na awe to seek more of God, to come back to him, to believe him again. Ngo buliruo gana ngami enti tebuna waku hite eri katonda buise joli ewa katonda omunda abulina ewa katonda techina waku beda leti guola bante chidi leti ea yensonga lwachi weyongeda yo tocha asaba tocha kungana tocha asiba kubango loza bya bule nebo nasiba waliyo tambu wali darling masoge no jaibi tawana nejigu wako no kubibua no backsliding kati omulaba ayogera joy nawe utandise okwogera eri obulambo nze ndaba amanyi galige naina we nasibira ngwe nasabira somola okundaye amazima wenyini awe nali laba nali wa amanyi naira bakati chemfuse ne katonda siroza nti asomola okunsasira tebunna bakuyita katonda asomola okuzzaawo mu kifo kyo nga nkoze bingi omwami oyo physical even katonda is restoring you. Hey, omwami woyo olwaleero omwami wo olowooza biki byensobola okukola kati okudda omukyalo omu ino abaana famire yo ku mulimu gyokolera tebunnaba kuyita tebunnaba olwaleero kuyita leka nsooke nsome ekyandiikibwa kino kirimu Yeremiya 15 akanyirika 19 kagamba katya kagamba nti bw'oli komaawo nange ndikuzza otuulidde leka nsooke mpozingemu awo katono omwana eyazaawa come on principle ya katonda yino bw'okomawo in fact ono akagero kano mukama wa Yesu Kristo kanyumya akali mu Luka 15 akanyirika 11 musoma paka kunyiri olwasatu mwebiri omusajja ono kitaawe w'omwana ono yali yazaawa ye katonda kati Yeremiya 15 akanyirika 19 therefore Adamu nti amazima therefore thus says the Lord nti amazima bwati bwayogera mukama bw'oli komawo if you return then I will restore you. The point here is in returning. You never return, you never restore you. You never repent. Why? To return is okweddamu. Okwe kuba mu kifuba. What the Bible says nti ono omwana ono yazaawa bwe yeddamu. When he came back into his senses. Maybe God is waiting for your repentance. Maybe God to restore you is waiting for you to come back into your senses. Maybe God to restore you is waiting for you to speak to yourself. Omwana yazaawa yagomoka n'agenda yonna gye yagenda n'atuuka n'okunoonya n'awatanta anoonya emirimu agenze wali omusajja yalina embizzi n'emmere embizzi gyeryanga nungi nnyo kuyona obukunkumuka bwe yali alya obukunkumuka bw'embizzi ng'ayoola bukunkumuka embizzi nga zimaze okulya. What a shame, what a disgrace. Why do you accept to go to such an extent when your father it is never too late for him to restore you. is waiting for you with an open hand, with open hands, with an open heart. Why don't you realize that? The earlier you realize that, the better. Olwaleero uliriza esula jitulimu Yeremiya ya 15 akanyika 19 na ikanzikirire nagamba bwona yawula ebyomuwendo mu bino ebitagasa. Listen to me, notegeera which is worth it. Should I read it with the New International Version? It says I'm reading Jeremiah 15:19. It said therefore this is what the Lord says, if you repent, the other one says what? Rienda ligamba if you return. Ndozo laba kisinzira Bible kijyo soma. Enda ligamba if you return. New International Version ligamba if you repent. New Living Translation ligamba you return. So okweddamu, you come back to yourself. You speak to yourself. You repent. Therefore this is what the Lord says. If you repent, I will restore you that you may serve me. Some of you nsasobola okudda wali wenaweereza Katonda, wenaweeranga yo, wenasabiranga, wena kiriza Katonda olwaleero nti oli musobya, wenenye dda mu maaso ge, agenda kukomyawo. Akida nagamba, if you utter worth and not worthless, you know, bwete wegamba words, you will be my spokesperson. Akamua kamu munabera, lekansomene yeswe, extract precious from the worthless, you will become my spokesman. Munabera kamua kange, bwe munaya ulevyo muwendo mwevye vitagasa. Oh, umo lwalero wetaga kunonya, cha muwendo chi, bya muwendo chi yevikulinanyi biolina, lwalero. Umono oina kunonya kulaba bya muwendo bicheri ebye muwendo byotekeddwa okwawula mu ebye bitagasa. Akida nagamate, let these people turn to you, but you must not turn to them. Bwomala nokiriza Katonda, bwomala nowenene notereza ensonga zone Katonda, ababadde bakujerega, abo babigambo batoka toka people, bajja kudda gyoli. They will come on your side. Banja kunda joli, banja kulwana na banja kulwana nilida. Kuluna mebanja ukuogera, nga mba kuwele omujulizi. Chuvola banja kala kugama antibalikevo ogere. Kumanga jemirimo jabwe jaba webo ukuogera. Nga webo ogera buweba chunga baku ogera kubo vi. Ilai banja na ukuogera nga baku ogera kubo lunji. Mwalini ili amu kama afi Yesu Kristo. Echo gama anti amina. Ye, gwoyinzi kukubanga tomanyi. Ntio inaba kuwalana. Buli yenana agena masa na akula akula. Ntasobula kubula koba muwalana. Gwoba tobalina. Chitegeza toina choli. Echo nkubuli de. Nira nkuzamu amanyi. Ntuboba manyi nga. Uboba manyi obatoba manyi. Mbo jebali. Toma fana ko, don't give them your time. Kuba jebali. Jebali. Abalala olina bobe njini wa employing okola nabo, abalala baba employing amwena mukola nabo, abalala bo wabaleka Uganda, abalala business yemuje bali nawe jolimu bogera tebako mana kuogera nokuloga baloga ninga emikono jya busani bwaji konsezo okuloga bajja kudda, bajja kudda joli gwetogenda kudda jebali. Tereza ensonga zone Katonda. Ndaba banange, bosoma ono mwana yazawa bweye damu, Bible bwete bwegamba, bosoma akanyiri akasatu mwaka mwe eri wansi, ndoza boneda bosoma akanyiri akabiri mu munana, tu bosoma Luka 15 asa abiri mu munana, olala ngokomyewo waliyo in fact abawishi ngeyo singa kafirideyo singa abuda byeyo tekadda singa oma ni baka tira yunga bano bie mpudite haba ntubali so if I'm telling you haba ntononye olwana kubao boba basa babagamba singe moto kekatide ye singa haba hii bachaba haba kwa haba walabu baka tide mnyumba ya abwe anti buwalio Giuseppe intu wano wateka kwa next of kin wateka kwa omu kubaa ntubo omanyo wa mikuwano jo kati asabi nila haba la inza no gulirida kululi omu mwanyi nazo omu wano mulamu teampele za kantu nga abasajja obaba na gana bali bali mu Amerika yo baka na doba wae yo munse maanga ma Amerika ndooza eno bazi imbe nyumba haba inabiyo naba manya bawe ereza anga sende mganda wa bazi imbe nyumba hako lechi vyo nesende yali andie omwami akomi ye wano ne family gana jibali badda akoma o kubutaka vichio liya mulazo kwa gala kwe ya potia mabuzi java tute mumere muotele jebali yabalungira obutwa basa anga miramo nga jivuya malusu mugundi nusu sente zizo goba dokola goba dotoba wali waba antubanyi nyuna kakati agama singamu oma niyo jekali kafira yu wakanyi singama nange China yu jekali banji they are wishing singama nange mu UK yu jekali singamu gundi yu jekali ebintu byako netubi gabana bantu balwani debintu byabafoba obayise muzanyi nzeriandi badde sanyu lyange nga muganda wange yazawa yezemu yekubye mutima nakoma we waka nebo soma akanyiri ake 10 akabiri mu 8 Luka 15 mbo the older brother became angry and refused to go in
What? Muganda wange? Mwena ndibadde nsanyuka. Awo Muganda akomyewo. Banange yali yatubulako emyaka kumi. Iye tubadde tuwulira oli Germany, tubadde tuwulira oli gundi, iye banaye tubadde tukumisinga. That is the love of a brother. A love of a sister. It should be the love of a brother. Naye wulide, tebakwagaliza, mikwano gye tebakwagaliza. Naye yebazibwe Mukama, nembuta kwagaliza obu. Agenda kweze so, embeera eno gy'obadde oyitamu olunaku olwaleero okukyusa ebintu. Bayigirizibwe omukwano kye kyatenga gwogu batwalira mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Akomawo aganyina okuyingira banange kitaawe kubanga ye taata. Banaye taata atwagala ffenna nakugambye wano ng'ageraageranya omukwano gwa taata ono ow'ensi n'ow'eggulu. Era ye taata waffe wuliriza agambe, so his father went out bambi and he pleaded with him. God pleads with all of us. God pleads with ya kuloga. God pleads with ya kuwalana. Tona nangu umuchawa. Tonchawa bambi. Nika katonda akolebi achisa. Mwiziba senda azikuwe. Ukuma yambu bayambi. Kumanga bambi. Aga muku atagane. Ninda nawe. Mutabani. Unayomba. Gama ninda. Tuna manga katonda toli fea. Hii. Mia kajino jona. Iye binono. Binono, Yesu yabigerera mu ngero buno obugero bupala bo buno bwe tusoma bye biriwo kati Rwanda agamba laba yu complain ya yo mwana ono older brother. Look, all of these years let me read it like a Nigerian. All of these years I've been serving for you and you never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a younger goat. So I could celebrate with my friends. Wamusabako. Yakuba agamba. Yakuba agamba. Temuli na kubaga temusaba. Ato luso we musaba. James. Gwe musaba. Olumi yisu kubaga musaba mumi. All of these years you expected him. Yes. You eat food. You've been in the house. You've been dressed up by him. Go, you man. So it's obvious. In Roman no, you call. If you wanted something that was beyond that, you would have asked. Hey, alamu katonda kumwe tumusaba. Naina kumbeza wo katonda na ye kulevo jori kumbo you don't extraordinarily pray. You don't go miles in seeking him. Hii nwa sudali dao kubulamu wakuwanda obo obulamu olina na kukwasayo kwa mwami ebyo obo samambi obo obuja bubo ya gale bisinga kwa ebyo sabakati mugame nangi njegala yu kuchibuzi celebrating ngene mandangi kati uliri za complain buwezu tiyone wetu complaining ababa kuwalano ulualero chiba walanya ka progress kofunye mbulamu bo ulualero neka kuleta naba logo naba sezi niwe unye na igundi wachandoga lwacha ndoga omanye chikuloza ayomba hazama katonda toli feya nzene biyombi vudemu bundi ono omulaba jibu ujua babu mafinya nyumba bazi imbia finyo mwami bazade zama zimemia kajono jona gotola banga nange njagala omwana efanyo mwana tola banga nange ndi agala uliza kani ndi akasatu but when this son of yours who has squandered your property, you have squandered your property with the prostitutes. Ya ino ne mali yoyo na kumanga eli wagulu boboso mienja kulie somera yu omwa anone ya zawa ngabo omanyi you know a father omugaga inabiyo na gamba kazende boy ingata faa kazende boy miaka atano miaka ankaga miaka ansavu wanae tunalaba nafe kukadi wanga tuenyumiliza ze imperi yange ya omugambila ukati ofunda koyo okuta ofunda kwa ya kuta ofunda kwa na gamba honte wae mama haa zaakili ngomugamu gwangi mpaye milioni tano nange neyi ye okusingo ono akuzanyira mulinga takusabye senta atezo uweleza zaba kwa uweleza kwa kubenja ulo ofunda kwa kugambi ntitata nze muna nange no ofunda ye milioni kumi akili nange nene neyi ye Ono yali omwana ono yazawa. Namugamba munange tata. Akiri nze ngabanyiza kukubyange kumanga nze nalinda paka di. Tata na yete yali mubi. Ngane Katonda mwenyini bwe tumukola. No musaba byo musaba byonna ne ekikulu bo musaba because sino kulogulo mizeri nyalie because se bulungi ono omwana amalala gali gamu wamba kumanga singa nali mwana nandi badde no nyao to invest tetali bubuzibu kumanga of course ekinzo kubanga kimuvunanyizwa nti yagenda nabi ono na munse yewala na agenda even far away from his dad. That is the problem some of us have. Bwe kamatonda bwamala otubulesinga ne visa bwamala otubulesinga ne wabugeroyo yo jetwagenda abamu ku bobi kwano jaffe baganda baffe bwe yali asaba nga tati asaba bwe yali anoonya Katonda nga ne okujja kizibu nga kimulumbi Katonda yako olugendo lwo yalulungamya gwe wasaba yakuyamba ne kavize yakakuwa yakola byonna biyinza n'okubanga byalimu ABCD naye kale n'akiganya naatekawo obuddukiro nga kyolina olwaleero kwe kwongera okwenenya n'okusemberera Katonda okubeera ewamu naye naye wagenda eyo wabulira ddala babulira ddala mikwano gyaffe bali eyo bamanyi naawe owuliriza olwaleero n'ebyenjiri tebakyagala bimanya yagenda munnayi mu America wano yagenda igundi England wano yagenda egundi ng'afaananikako nga Katonda amumanyi bwe yatuuka eyo n'ayonooneka ensi n'emutwala nze ndowooza nandi gambye Bible si bwe tekyogera wano naye nze nandirowoozezza okusaba ku mugabo gwange wadde ng'enkola eyaffe wano e Uganda oba ne mu nsi etwetolodde taata amala kufa ekiraamo ne kinyibwayo olwo ne mulyoka mugabana ebyobusika naye nze ndowooza omwana ono Samuel Samuel yali mugezi era nange bwe mbaze nze singa nalinze nandibisabye ebyobugagga nange neetadde mu bigere bye tata nga alina sente zonna lwaki tomugamba tata lwaki tonkonekitinga mu ministry mu state house gy'oli olinda yakulowoleze gw'omanyi ki ky'oyagala nze bino nzivunula byange tujja tumuli omwana ono yazaawa tumwogerako bubi nyonyonyo byonna naye ndowooza twandimusiimyeko alina kyandaga nze ki ky'oyagala olina Katonda omunene. In fact, nze bulize njivunula yange Katonda gw'olina eyo aye gudde bugwi Katonda gw'olina alina byonna mugambe nti ndowooza tata ku by'obusika byaffe byensika ewamu naawe ntemeraako kati bw'amala okutemeraako genda obikozese bulungi tubeera nga bali abakozi abasatu ono mukama waabwe yavaawo ng'agenda n'abalekera talanta oli ow'ettaano oli ow'ebbiri oli ow'emu bali abala ne bazikubisaamu Matthew ndowooza 2:5 something ono yeeyiye yadda mu kugiziika akomawo agamba mukama we nti nategeera nti oyagala okungulira gy'otaasigira enamba yoli tagikubisizaamu bali abala bakubisizaamu ate ekyewuunyisa baakubisaamu n'abagamba mwebale nnyo abakozi abalungi ate abeesigwa amazima alina akola kyaliyongerwako n'abawo okusika ebyo bebaali bakubisizaamu ono yamugamba n'ekitono ky'obadde nakyo kiri kujjibwako bakijja kujjibwako bakutwale mu nsi wali okaba n'amaziga n'okuluma obujiji nze ndowooza gwe okusaba Katonda ky'oyagala it is not a problem naye ogenda kikozesa ky'omulaba olwe n'oluusi Katonda tatuwa Katonda takuwa lwaki kubanga by'osaba alaba bigenda kutta nze ndowooza omusajja ono taata ate naye ensobi ye singa yali alabye oba emyaka bwe yandigeraageranyiza nehawo omwana ono gy'abaddemu omutetenkananaki bwe yandigambidde naye ndowooza kamwawulire oba kamugamba alindeko akole kyako naye Katonda bwati wateeka ku poozi n'agamba naye nakamate onsaba ku by'obugagga naye sijja kuwa ojja genda oyonooneke oba ne taata bwati bwe yalinga omwana yamulemerako nnyo n'agamba owa yewa anangirwa kunzita ne Katonda nga bwe tumukola n'omulemerawo n'omugamba leero luno bw'otampa leero bw'otampa nange emmotoka bw'otampa mwami ebyobulokole mbivaamu n'agamba owa nakamate wange tagwa emmotoka n'agikuwa ennyumba omukyawo mwami n'amukuwa omwami n'alyoka akuba gwe emiggo ate gwe nasaba Katonda
wamusaba katona naka janja na ina amukutera hii banabana bai sirahiri baga anakatona umutu kwa baadu na fetu angalaka bako wafi nama na hika bako wama jamba tuwalamu kulumu obuji jamba tuwalamu untala jamba tuwalamu kutingana jamba tuwalamu kola chifeze tuwagala hii ateka ni katona na kuwa choya gala bomule mela kenyonga kuwa choya gala so leka kozi ye ni katona mwebe vyo mwle medeko bibere nga vigena kumeda straight forward nga midi woga sabu kaka baka wakatona kugulumiza kuluabulunji kuyamba kuluabu kaka baka wakatona mze nandi gami ya tezibu techandi bade mkusabu uluwa lero mkama mpaka kebi yangi kumanga abata sema baba ntubala babada mkomplaininga tata receiving omwana ono bwe yai kubwa bwe yenda mu Bible nga bwe gamba nadayo tata sada mmujuli zati vye nakuwa vyo naa mala uwa yono una uluwale ilo na njagala kugamba katonda tanda ba kugala ulo jineda aa tachina ba kugwedi katonda golo za chigwede aa mukama aa silo oza anga atea sobole ukunyamba kulibwe ya nyamba abamu kumwe katonda ba ya kuwa omulimo wali weya mabiyo nabi weya maa irabu na mpo mulimo mungambu na mpo mulimo na yamba yufoko mulu hedio na waye chimweche kumi na buli denjini na yamba haba na ku buwangufu na mulimo aaa mkosu sanza yufoko mulu hedio ba na wangire milimo enjini na teka na buli denjini na wangira chachi na waye oba na ugamba jinda linti na wange chimweche kumi na wakati sawe no buza bibuzo na hechi mweche kumeche tuwecho kwa hili katona achifuna acha nari oka kubagwe migo no sitani nari oka in fact sitani nari oka wewe nyurongo obuswanyo omulimomani yane amye nga uwedeo ha olu wate sitani muzibu nyua kusali omu sawe sitani muzibu buwama lakuzayo na hee olama juki le wasabi le omulimogu no katonda wa musu umiza wade mwaka mulamba gono mulimo ugulina nga naito fayo ni mkanisa tocha asaba uachawa ni kanisa wajivamu nechi mweche kumi tocha achuwayo nebi wewa nechi unoku yamba akuvako atenga juki la wewale wea mwobo olo sitani achukomi yao oha omulimo gwe yeso nga wachi guwedeo ha no juki na no ulirobulu mino uliranga ne sara techa aliyo josumbulo kusaba katona kumango loza tacha akukiriza aa uliriza no lwale la mauli la malonji genda gagano oba kitawe ono omwana yali yazawa tachajukira na kujukira anti yayauza koko kubyobugaga kuba bwali busamambiro omugaga aba mugaga you know omugaga aba mugaga big is big omuli abasanja bagama big is big katonda is big is too big too big omusanja ono tata wabana bano yali mugaga nyo nga nebiyo vyo mugaga biya ya uzako you know nga esala hii alichimu singa na kamate wanga akoma huu singa luita wanga realize nga nada singa bana mwana wange uwe ya zawa akamu kufetulo uoza olo katuonda batu suni lako chovola baba mbadula ni inga bambi aduli la kubusa mambi lo kuba ya gula kanyonyi lo kuba ina kama satu mnyumba makage lo kuba nga ina makage guni ya mwenye ngawecha ina business na alo oza mbolo katonda ya munu nuntano ya mwe guamu bachita batia olo abantu wa mbalo oza mbo waka tonda iba agenda beba singo kumuja kevi inje laba inza no kuba katonda bamu kanula bamu kenunula mbu ya guamu oho katonda ta guangamu ya sigalaga makalono ne mwesigisa ako buno obusamambiro buno ne even ne akota yebyo bugagga byotekeddwa okufuna to bitukanga kogwe gwe panko olwale rombo lozo olina nnyo omma katonda akuwa kini ngo muzadde wako omwana oguze erindazi lyoletedde omwana n'omusabako gwe olina sente zigula amandazi ekikumi n'ogayiwa mu nyumba ogamba mugambia kanguliri mu mwana alikuwa na itoli na interested no muleze kando omwana mpako omwana aina kulowoza nyonti ne mwana kuwa delinda zina kuwa half of it osasubira kumugamba ekinusu kiki ne kyo lukumi omutwalo gugu nogendo de yo gulere linda azeli olirete kubanga lino nilaba ah limpome de tuligabanye babiri yi gena gwe omugaga katonda bwa kuwa dene sente za kutaddeko byonna bya kuwa de olwalero lowoza ah tufa you never mind
linda yivina kugwako olwalero ojo ku realizing anti katonda tena kugwamu ono tata ye yali eri nga alindiridde era olaba bwe yaddayo ono omwana bosoma awo nagambye jasoma luka 15 10 akanyirika 10 kama utuka kusatu mobili ono omwana bosoma waggulu wali bwe yalala ngembere muyinzi amazima agezeza kama lwali dogonna silimu aganyo kuona aha ngogezeza kama sajja buli musajja ogamba banna sitani wabo yena afana gana abasajja bonna deva abazala aliyomu ee kurunde bwe yageza kama sajja bonna bwogezeza kama sajja bonna ogezeza ako byonno bigezeza ako lwalero nota kano kota deno chukira katona ne wene nyene ogamba nalina sobia omwana one yazawa bwana na yee chiche chimbonya abonya banange chikulu nyo kweddamu gwe mwenyini bible ngabo yega myene ya 15:19 ndiwe weddamu wokoma wo bwe wene nya kirungi banange chikulu nyo kwe banange kwe kuba mu kifuba nebu babufumbo eye kubye mu kifuba eye nenyeza adibwamu gubuli roli sigala mawagali ah twalize muri nange nina usobozi ndo buyinzo obo bufumbo mani yane a mie yeee oli mawagali tuanga tibu ampeta mawagali ee na abe mpeta tubala miye konga tubabale kao ee panka panka wano bakanta abamba jozi onaba sajia ya mpase mpeta asasa wolo kunde kao ee hee ya kune sewo na bandange yezemu mwami nsonyi wa mchala munango nsonyi we munange neda yezemu yezemu amala vyo na singa vyo na wende mwona kuluwale ilo vemu kubona abona uvuli vemu kuluwe busamandiko it is never too late for God to receive you to restore you kuzayo mchifocho uvunde tebona baku ita katonda mugano wangete china baku guluwale ilo ama kugamba ama kugenda iyo nada yotia anakula bata bana jina bata vamu usonyi za bantu echile mese za bantu ukulokoka manya yes bantu bana anda babatia mnagena ya bana yinze mbe hee ukwenenya nani mlokoli ne yungwa kata zira yotia bana yogila batia mukanisa ama antumaveko oli guwaki oli omu nene oli omu sazi asinga hapa sasizi oli omu gaga asinga hapa gaga ye alinze bulinze nakamate gwe koma u alinze bulinze Steven gwe kuda alinze bulinze Rita gwe kuda obunde woku sasira temuna baku nguwako olujiru chaliru gule tolowoza angana konti katonda uluji yalu shut in the down uluji yalu gaze wo wende muwe kuwa mchifuwa uluwa lero tata na alindi ya omwana ono Bible ya gamba ne ye damu na gamba na ye amazima ni mkuno nye omu masuka omu mirimu eno bali mkungo zesa mkwala uliriza nebwe manzize wachitange tasobola kunteka amazima kale emere si sobola kulia busamantu kwa mamele kubango oli tata banange onogwa wakiriza tata katonda utata tata katonda afono tata tata jetuli nibwa ala kuba kuba umbe ngalo batata mchikumi osanga babidi ala kuba banda babi nebabu ocha okubatu usakuleve yoko na iba tata nibu kumbo mwano uli lango ya gala mugu njula nange nina abana chiche kiza kongamba nina abana bembeda nabu nina what am I saying I have kids that I discipline I have children that I discipline this is a fact abana badu eh nisa weno njogele tabali uo na hina hange chinu molusi na mbakanga vula samu au samu ya nkola Bible chegamba sulo mugo omwana yunoneke sige wa mienti mba kume na hii nimu kwa taka gunovo yisa kuko chifaru omulabu lulusi na omulabu la ukeni ya ukeni yu don't do that again okay yes you must abcd okay fine then next time the other time nenji jawe chivoko I do that and they know when anko jawe chivoko ahiba chivoko I discipline them uulila na hii nangi muliwe mba mudisciplining oba chivoko ya mubili sato mpuni na mulinga sagala bakuwa you know njaka tu bide mwe ama njaka tu you know mwana nga basazi vukatu njaka anko chiboko na yolo kupa chiboko yewe ino kolao na nji jay so tata mwaba disciplini inga buli job ta disciplini inga angata li tata e chiku kwe kwe sakatono nako lwa lino mga anda wange
Dawudi uliriza ya gamba njaki diyo kugwa mikono uliriza Dawudi bwe yamala okusobya. Dawudi yali mugezi nyo chomvula bakatona ya mugira konti ya ino umutima yali afana na Katonda ya ino umutima ngoo gwa Katonda. Dawudi ya gamba njaki diyo kugwa mikono jaba na babantu ngwako mikono jomu kama omanye vizivyo ya mtu kake vya mchala ulia ya gamba akili ngwa mu mikono jomu kama nita kwa mikono ja Steven Kapere aba nangige mazima amazima nangi kugamba akili nyambi kwa Katonda nita yambi kwa gwe njagala gamba hawa naba ntoba kumanyira mbwe baku yambi baku tusize baku tusa mkoze ilamu obavudeko koze obe kutundeko baku tuwa lambitu ebie chisiru oyo mvubu kata naba kuwa somule nzo muwala akutwala mu dini etali mu nzikirize etali iyo akuzaye erije wanga akutwala mu kunyo mwenge mbolo kubanga is your source of staying in the US in UK in South Korea olokubanga yagobera ku bipapula olokubanga au yakoze sayi bintu etali iyo njagala omugambe nkikati olwalero kansalewo era nsalawo bulungi akili katika mbere ne Katonda nyambe kubanga no yakwepangira ko olwalero nkyakuyamba ine komo bananga akili nyambi bwako Katonda siyambi dwa mchala wami bana bachala bana abami betuina akira ngo mutima gugenze umwami akira nga choyo chimu kwati ndo kumuntu mulala bwakumanyi dolo akulabanga era kisa kinyini kitwetaga fenda naye akili nyambi bwa Katonda njagali bwa Katonda nete agali bwa mchala wange omukwano ogusinga kubere gwa Katonda guleme kubera gwa mchala wange kubanga ebintu bichuka ebintu bisobola okuchuka omuntu achuka omwana ono yeddamu n'agamba na ye nzokuga jambulu embizi kangenenga jambulu chitange bananga ani alibonereza omwana we okutuka kuleze yokumulisa emmere embizi zizile sewo ono mvuka yali yatuka ne kuleze ekola nga mukama we ayamuteka kona abamuketa okulabe obatalide mmere ya embizi nga tena bakulya tolabanga chemwe fana ko bwetyo sitani yakuteka kona abagoberera tachuka alina okulemera yombo mukatuli yali yavayo na kati alina okuddayo mu kunywa omwenge noddayo nonyo omwenge Bible egamba nti omuntu buli lwaggulawo emizimu jijja omuzimu ogwa kulimu gujja buli sanga gutwainga gugezesa okulaba ogucheckinga ku nyumba mwegwava bwe gumala ne gusanga nge nyumba kiwongolo ne gudayo ne guleta emizimu ginazo nsavu ogwali ogumu naye gwe soko ombulire bwe gubanga omuzimu gwali gwa kunywa nyegudene guleta na mizimu jina aje mna nejijia mugwenga wa slide back sliding amu katono oloza chie chima chigena mbu evyo mumas evi nilida vyoyo mtu vili wa vivi nyo okusinge vya soka chovola bakati olwa lero bobo yendo yenda nge mbua bobo nyo mwengo linga pustovani chechi nyo mwengo toba laba ti yali muloko lena dayo na agwa kuli ya mwenge ya gunyo anga uje kati ya gunyo ne mkubo bamuleti na bachale vye na bala bangiri mchalo bani mulete mchala gundi ya ne bamufuka mbufuso musulugo omukazi ibada just imagine nonyo enkali ya omukazi omwenge ingafa wali omusajja bamuitanga tusa nga ye bwanyo omwenge buli lwagunywe da gunywa agwa mu mwala nga tachadda mu kutegeera omwenge gwejize nti bani mulete eranga ate ku kyalo twabira banga bwe mampe mudde hivyo vyo vya liyo nena ujizo kubo vimanyi bamu letera nga bakazi bamu fuka nga muu obo chasaga nino tuka kulevo bwecho evyo mumaso evyo kuluno bobo yenda ne bobo wali mwenzi noje no backsliding era wegende leze nyo mbolo wale lobo tusabe nesala jetusaba jensaba mbola mubo oleme kunda yomu vikade vyo muganda wangi bweriva bivange ebidda bigano bigena bwabasa bafuna bulwadde kuluyo jabufuna omuzimu ogwo gukuzeemu n'emizimu ebira jejirese gugenda kuteeka mugugenda kusenda senda paka ngo bulwadde obufunye na hecho chideme kuba ako mulinyi ili ya mkama afi Yesu Kristo mwana akitono mlamu katona afobunde tebunda ba kumuita kulu waliru njagala wene nye return kiri za katono wajiru nda jari bela ngomu anuni ya zawa fetetu wagala kumanya vya soka mbukozi na jigenda ane yu nuni sabi what I appreciate is how it ended omwana ununga akomyewo nze simusalira musango nono muganda we nabakozi nabekika tebandi musalide musango kubanga yali akomyewo bale omuntu bwadda mu kanisa eyali yagwa lwaki ate tudda mukumu kubefulusi n'amayinja oli bwakoma okatuti ne yenenya yali mwana wa kwaya nao funo olubuto nadamu wajitu taniko muso nga mwemi nao kumute kako musango aa ya funo olubuto mukanisa aa woyo uli ya koma mukanisa ensonga za yazitileza ne katonda muganda wange mubana au badene habit songa mbantu eva sani lo musango titugami yenti masigale mbubibu abwe na heo inzo kubanga gwechofu ndeko ze habit za abwe ne mizeja abwe mikadenga mbuba atileza den songa ne katonda ono mwana ya koma onga no mwana ono ono mkulu weta liwari yeri kudundido alimu nimiro abihulira buhulizi na agamba embe etu neri mbukulu ebikube waka chichi tamanyi uwe go tamanyi muganda uoli ya liya duka uoli ya liya gena uoli gwe mwa ulirambu abona abonera masaka uoli ya gene gundi hako miyeo nje chichi hako miyeo kati hati ngomazachi tata chako ze uoli bane tata wa muzibu ulira nabantu wama kuinanyi chiba gamba muzibu nyo gwe mkani musanje watu obadde wano ngo obadde wano abantu baga lokuleta olutalo okweka lakasiza obadde wanongo otoba amazibwe go sigo badde tu otukubiza sigo okera kumacha sigo okola gwe naye banange muganda wa akomyewo bamukoledde pate muganda wa akomyewo bamukoledde pate abazadde bazibu nyo bazadde basosola kale era twachira bantu tata woye yagala nyo muto woyo tata wo muto woya mwagala nyo owulira abantu ndozo se bakola nze sagala kumanya na yolo alero nkulabula nawe abantu baveko ne katonda wabwe aboboga mambo yo malaya nyu oyali mungundi nyu oyo bukifwe balokoli gundi oyinza nokubanga ekyo kyokola gwe musango ogenda okuvuna nsiri katonda okusalira abantu omulala emisango abantu batereza denkola zabwe ne katonda betuulira betula maulire yali mwenzi kwenzi muliwa msega mchi mchi nga ye bintu byensonga ze yaziteleza ne katonda nga yaterera katonda ya mwa second chance ali mukuweleza goli mu lugambo na kwa oyo mungoni muliwa msiyaga oyo mwenzi oho katonda ya mwa dana ichise chuonye chichuse chiyamba chu baterera na dabali mu mafuta malala gochali kubidi evikade usali yao ya tata ya genda ya tata ulende nsunga zate leze bwadanga toli na uo kupato vayo abantu jiba teleleze nsunga za wene katondo ulwale lube tuku wama inja mukanisa betu songa mwengalu bateleza den songa za wene katondo katifu mifucho kuteleze ngendo za fene katondo tuli kuchimu echo hato mjukira oyo hato mjukira tajekola mwati ulwale lo tobe irangono muganda wono mwane ya zawa ulwale lo mwubo bade mulevo yu mwane ya zawa ulwale lo koma wedi katonda yele miya 15-19 uya gambi mwoli koma wona ange mwotandi kukwa ulebi yu mwendo mwebi yabitanga saa muganda wango ulwale lo tandi kukwa ula emikwano joli na ulwale lo tandi kwebigambo vyo yugira tandi ka okwete kako mwendo tandi kukoma ulwale lo tandi kakulugwendo lo umadde bigere 15 sembele bigere 3-4 tomenye tata wana akulengera mbu tata yalengera mutabani wenga wuna akumba kumba takunganya na kutuka katunda nge bwalabo omutima ogumenyese ogoma Bible yigamba nti omutima ogumenyese tagugayenga buli lwala banangi tola banakugambya omuntu eyenenyeza nawo omwami oyo akukoze ebikyamu nebo bomanya ina yakawala oba inayo mukazi gwe yaganzi keyo oba gwe yagani nochima ina ina akomona agama mchala onsonyi we ekigambo ekisinga kibeera sitani yanke mie munange sitani yanke mie era bambi kyebaita oluusi bagamba abula abakazi babalimba nya oli aba yenenyeza bagamba mbu love is blind nedda kasamu bamu okwenenya kasamu bamu okuwuliziganya kasamu bamu okukkiriza ensobi kasamu bamu amalala ne gavaamu amalala vayo wagulu joba dori menyeka unako uluwa lero umuwa nono ya menyeka na atambula nga tafudeyo jembi temasaka vana agamba batia tafudeyo neku tv nebogela hee umane ya zao boke dole whatsapp zine zanja nilamuwa nukwa ngu inalingamba whatsapp zanja banani neguni eda abantu bafanga na haba nini bafa neka tutuloza nyumbu haba nini bafude wa neda bafanga negundi afude bada inga abantu bafanyo whatsapp eda tezali inga u radio zali intonu Facebook kuno ekintu kyonna ekigwawo kati omwana yazawa kwezi zino Facebook eziriwo Facebook eziriwo temujukira oli omulokole omulokole oli omusumba yakwata omuwala bo bajja kusigala ku ekyo yakwata muwala naye nga gwe wakyuka dda ate otojukira akawala ke yalepinga ndeta byakulabirako tojukira oli omusumba gwe batwala mu kkooti mbu yabba aliwo emotoka y'omukazi yabba tonjukira boba jja kusigala ku ebyo nga gwe Katonda yakuwa dekisa ulusi yakuisa ulusi bali bakwa chuzingira bwerere ulusi Katonda yakusasira nga gwe waddayo ndajali mukama olwaliro yesala yange fena atuwe kisa fena atuwe kisa olwaliro Katonda katuwe kisa okuchuka okutegeera amazima okwenenya okundajali olwaliro nsabye Katonda katuwe kisa obaka bwange obadde bugamani it is not late God is able and willing to restore you tebunnaba kuyita obudde onako olwaliro nkiddamu tebunnaba kuyita owulira kensi nisemu ako tebunnaba kola ki temunaba kuita njagala wegambe mutima gwo olwaleero nti obudde tebunaba kuita obulamu bwange bugambe nti bulamu bwange obudde tebunaba kumpitako kati kyuka kati olwaleero deri Katonda obudde tebunaba kuita nkiddamu okiwulire bulungi it is not too late for God to help you obudde tebunaba kuyita vambi gambo bya abantu nkimanya abantu boogedde nnyo nga bwetwagambye naye obudde tebunaba kuyita njagala mukama batuweere nnyo omukisa mikwano gyaffe mwenna abatuwuliriza mukama abatukuumire abatuweere ekisa abatuyambire nze Steven Kaperekulwa Youth for Charity Missions International era nga bw'oba oyagala kwogera naffe essimu yaffe eri 0772 0772 053 408 essimu eyo eri ku WhatsApp ne ku Viber eri 0772 053 408 oyina prayer request yona ekyokubiri oyina kyoyagala okutugamba osobola okusindika ka voice note oba oyagala olina oluyimba lwosaba oyina obujulizi nsonga nkulu nnyo oyina obujulizi oyagala kutuwa sente kubanga sente tuzaagala nno sente tuzaagala bw'oba oyagala tuwa sente tuzaaniriza era tuzaagalira ddala essimu y'emu eyo gy'okozesa oyinza okuba nga oyagala kubuuza ngeri gy'osobola kuziweerezaamu essente era tukwaniriza okututegeeza ku ngeri eyinza okuba nga ya Western Union eyinza okuba nga ya Western Union eyinza okuba nga ya mobile money oba oyinza okugenda ku website yaffe ya radio eno bw'oba ogenze ku www.radio.ufocom ufocom kiri yofocm.org ojja kusobola bulungi nnyo waggulu eri okulaba kabato na akaliko donate kakati bwokanyigako kabato yako kagenda kutwala ng'okusobola okukozesa PayPal oba PayPal account yo okuweereza dola zitandikira mu kumi. Ezo dola kumi, dola abiri, dola tano nga bw'ozisindise ziba nno zituyambira ddala kubanga tuzikozesa tukozesa PayPal okusasula account zaffe zino eza server tukikolera online. So kati bw'omala n'osindika dola tano zibaako ku account tuba tugenda zikozesa okutuyambako okusasula online. Waliwo server ze tuba tusasula buli mwezi. So kati ekyo bwona kikola ng'okozeseza online payments kijja kuba kikola ne oba oyina card, visa card oba master card era nakyo osobola kikola enkola eyeri sekiwa tewaliwo information wotatabibwa takwatibwa nedda singa mba mwali mukozesezaako enkola eyo aba kimanyi mukimanyi. So okozesa PayPal bw'ogenda button eyo ya donate kweri ku page yaffe oba osobola butereevu okutusindikira support yonna gy'osobola oba bw'okozesa enkola ya mobile money naye sente zituuka oba MoneyGram era sente ziba zigenda kutuuka mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwebale kutuwagira akumwe atakuumira mpeera mweraba.